our beautiful Stevie Wonderful. You are the one. You a fly, rose flower beautiful Stevie Wonderful. You are the one.
Marubani madakitari watasemazo sinjo chunga sana na owe wachana usiwasikize au wana muziki wenye magita watazidi kukuita chunga sana na owe wachana usiwasikize au Mazo sinjo chunga sana na oe wachana usiwasikize hao wale wadosi wenye manoti watazemazo sinjo
so sinjo
chunga sana na oe wachana usiwasikize hao.